wishing kijua vile uko moyoni baby. I wish you kijua navyokupenda. I wish you kijua vile sio nisisiki. I wish you kijua oh my love, wendo pepo yangu, ndo kidani kwa shingo ni kufae, wendo tamu yangu, nipo radhi mimi nizikwe na wewe, na wendo msiri wangu. Tena nje ndani unijuae, dunia ingekuwa yangu, tungebaki wawili mimi na wewe. Furaha nicheke, nikiteleza nisame. Oh my darling, talipigania penzi kidete, sogea karibu tutete, wendo chanda mipete. Oh jamani, yako mahaba kama jini jini, bila kitezo wala ubani napanda mimi, unavyo nchezesha makirikiri. Nabaki oh jamani, na wendo msiri wangu. Tena nje ndani unijuae, dunia ingekuwa yangu, tungebaki wawili mimi na wewe. Kuona wewe tu,
wewe ni wangu.
I love you baby.
Wewe ni wangu, ni wangu.
Hata wakisema nini sikuachi.
Wewe ni wangu, ni wangu.
I love you, oh jamani.